JMK's done it again.
Yo, 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 tano nane, kia kwa nini kesho. Yo, juu mini star, KJB, anipa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win. Juu mini star, KJB, anipa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win. Babi lakini anatekwa na chrome. Hama hoes kwa DM wame chrome. Ask my ex I'm toxic kezi ni acha jahi bone. Ask my ex I'm toxic kezi ni acha jahi bone. Yo, 24/7 studio na rap. Bitches keep blowing my DM from AM to PM. Sometimes you map like I didn't see him. Wananipenda juu ya fame, najua these souls don't love me. Nenda super greasy mode, nima red kama Bugatti. Juu mini star, KJB, anipa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win. Juu mini star, KJB, anipa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win.
AJ una clean mpo, anapria na go na knees. Anapenda kupele kwa out, azina anapenda ma treats. Kimuliza anapenda ma cakes, kimuliza anapenda ma creams. And she always on the creep, fine B anapenda kupiga ma pics. Oh boy, ame catch my feelings, mpo wake anadol na team. Amechoka kubawa ma pizza, ntaka nimonishe hii life ya east. Anasema my friends indeed, sometimes I'm die kuni kiss. Anasema my friends indeed, sir, sometimes I'm die kuni kiss. Everyday tunakuanga ma meds strictly, easy track ni ma overdose. Wanauliza wana ask ni nini, ni wapua tume overload. Nime ball drip zangu, it's solo Mr. Copado. B-boy sis in my don Junior ki El Chapo. Like it or not, ngoma zetu ziko on repeat. Tunachafua easy mashoto, boy tunawacha waki sweep. Sitko fresh kama daily milk. Ni aluta kibi riti, ni ma steam na matopa ting.
Juu mini star, KJB, anipa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win. Juu mini star, KJB, anipa head, no brainer. Tali yake anampa stress, anateta ni mbeina. Babi kila sana ni cheki, anapria na go na knees. Anadai kuhang na team, anadai kuhang juu gengi na win.
JMK's done it again.
Hey bro.